Concha Music.
Nimetokea nayo hivi.
Here we go. Kila mti
Mshakalaka shatanisha kwa eye. Steam zinalipi wajolete ni bye. Bang bayo uko kwenye anga zai wari.
Vamos, vamos.
Come baby, come, come baby, come, come. Suna juwa mina wewe dam dam. Mpaka wengino shawa poteza. Muk no makete mina isogeza.
Hold up, zigo kama limechorwa. Ikikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come again.
Hold up, zigo kama limechorwa. Ikikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come to me, man. Come to my bed. Come to me, man. Come to my bed.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga, shani buruga.
Kama mbie atuli ukata. Kamlete kama kiukata. Kama mbie atuli ukata. Kamlete kama kiukata. Analiuwa na vilipsi.
Kila mtindo.
Mikono shika kwenye hipsi.
Kila mtindo.
Kibinda juu shika kete.
Kila mtindo.
Anauliza kiberiti.
Kila mtindo.
Nafika kati na kutana matuta na apande juu mara chini kachutama. Abdala kichwa wazi achimama. Haya mambo ni ya kima cha juu sana. Kama na vinya, mara na piga Kama na weka, mara na minya Kama na bana, mara na chia Kama na nata, kama nataka
Come to me, man, come to my bed Come to me, man, come to my bed
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga, shani buruga.
Kamwambie atuli ukata. Kamlete kama kiukata. Kamwambie atuli ukata. Kamlete kama kiukata.
Aika!
Come again.
Amina.
Why ya?
Doesn't matter.
Why ya?
Kila mtindo.